Abatuuze b'ennabitende ekisangibwa mu disitulikiti y'eiganga bakeeredde mu ntiisa omwana w'emyaka 9 bw'afiiridde mu muliro okutta ennyumba mu kiro ekikeesezza leero. Omugenzi Ruth Mbowa muwala wa Wilson Mbowa abadde asoma ekibiina ekyokusatu ku ssomero lya Nabitende Primary School. Abatuuze aboogeddeko ne Kyabasa abakulembeddwamu ssentebe Mwidu Henry bagambye nti Wilson Mbowa kitaawe w'omwana naye akoseddwa nnyo n'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Bagamba nti omuliro guno ogutannakakasibwako guvudde batutte ekiseera nga balwanagana nagwo eyo mu kiro, kyokka ne gubasinza amaanyi era n'ebintu by'omu nnyumba ebisinga bitokomose.
Nyumba ya ibaati yakukomye egemya omuliro aye nga bambi omuliro kifiirire guvuire yagezizaako okulwanisa okuwonya ab'omu nnyumba bambi omwana yaganibwako eryera lya Luusi ng'afiira nga yasoma PhD okumutwalamu bambi ng'asiriire aye omuzaire yeena Wilson Mbowa saawe nali ku smart chair aye nga bali kumuweereza idandidida embeera yeena tasirewo n'embeera eri ku munwa aye ng'amangu geena ago ebinsonga tudagalewo nga ku saawa 8 n'obwire yagamanyisa poliisi yaidi obwire obwo etandise n'ogwayo ogw'okubuuliriza aye ngekizakkirwa omuliro gwene gwe bavuyiriire baalimanaka.